chere mmaga chanya ozo ndia ne mesizi anike amobi umu mmado biko chewano ochere mmaga chanya ozo ndia na suzi na nyapo amobi umu mmado biko chewano kodima ochere mmaga chanya ozo ndia ne mesizi anike amobi umu mmado biko chewano kodima ochere mmaga chanya ozo ochere mmaga chanya ozo ndia ne mesizi anike amobi umu mmado biko chewano kodima akochere mmaga chanya ozo ndia kobi ne mesizi anike akara chineke biko chewazie kodima ochere mmaga chanya ozo politics in Africa, pharmacies are crying, democracy neighbors yanya miri. If for the politics in Nigeria, pharmacies are dying, democracy neighbors yanquari rechuku. Chine Kenya nyonye ndu. Ndia chichi ne mesizi anike Adi onye chori no kwa inebe Adi onye chori no kwa ineti Obotu akesi achidi ya mwa Onwe onye chori no kwa inebezi Onwe onye chori no kwa ineti Akwa mmadu kana chika no ya Jesus zere Jerusalem dikeze Ndi mmadu nefere no ya ka Kago siri no bezi onye ndu Mwazi chari kwa mmadu ozi oma Obe kwandi bora bebya Mwera chicha zonu mmadu 5,000 Gosiri na bonye ndu Chine Kenya nyonye ndu Ndia chichi ne mesizi anike Ako chiri mmaga chanya ozo Asimo chiri mmaga chanya ozo Ozo Ndia ne mesizi anike Akara chineke Biko chivazie kodima Ochere mmaga chanya ozo Ndia kobi na suzi anyapu Amobi umu mmado biko chibakele kodima Ochere mmaga chanya ozo
Jesus bo ezi onye ndu Nke maro bi ndi ne suzo ya Osi na turum na nonum Mamaram Amakwara mundi nkem Mano chichi oboda bo Nigeria Democracy nebezi ya kwari I say politics in Africa Pharmacies are crying Democracy nebezi ya nyamiri You know I follow politics in Nigeria Pharmacies are dying Omwe onye na juni ye buruha Akwariri kanyi bege bega Anyafozi nunya ikora koko Nyono na kazi kwa nyaro Enyi webi anyera nyaka
mma na ọchịrị mma gacha ya ọzọ ndị aka obi na-asụzi anya akpụ ọma obi ụmụ mmadụ biko chebatala ka ọ dị mma ọchịrị mma gacha ya ọzọ ndị a na-emesizi anya ike ọma obi ụmụ mmadụ biko chebatala ọmara chineke ọchịrị mma gacha ya ọzọ.